kaza wenda ntaona afueni. Maumivu ninayopata walimwengu nisaidieni. Nami natapa, natapa, moyo wangu natapa, natapa. Maumivu ninayopata, moyo wangu natapa, eh. Zama zirudi zamani nimtumie barua, mikwake beki azikabi na tamani angejua, eh. Nami natapa, natapa, moyo wangu natapa, natapa. Maumivu ninayopata, moyo wangu natapa, eh. Hello, how you doing my baby? How you doing my baby? And I miss you, I know you miss me. How you doing my baby? So beautiful man, beautiful man, so beautiful man, yeah, beautiful man. Jifiche, 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 baby, jifiche, 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 baby, jifiche, my love. Jifiche baby, oh, oh, oh. Roho nikanibambatu, penzi langu limembambatu. Penzi letu juu ya angatu, twabembea angani. Ninachupa saidi mapenzi, wala simungi benzi. Nambonyeza kizenji, namtungia na tenzi. Natapa, natapa, na moyo wangu natapa, natapa. Maumivu ninayopata, na moyo wangu natapa, baby. Sama zirudi zamani, nitumie barua, mikwake beke zikabi na tamani angejua. Nami natapa, natapa, na moyo wangu natapa, natapa. Maumivu ninayopata, my baby, I miss you. Hello, how you doing my baby? How you doing my baby? And I miss you, I know you miss me too. How you doing my baby? So beautiful man, beautiful man, so beautiful man, yeah, beautiful man. Jifiche, 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 baby, jifiche, 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 jifiche.
Genius.